DJ Baza on it.
Yeah.
Zamstream music.
It's a brand new. Shake a swag in the building. Jomo finisha. Zone boy Baza. Black Dune.
Baba mwa batabe langi na kuye zande. Baba mubali na shaina. Oh na 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 na. Apeani katuela baka kala kuwata wata. So kibeta na shaina. It's okay, can't you monitor your felana? Avalati kulini pile hande.
Mwavu pilo waka.
No waka. Avalati kulini pile hande.
Mwavu pilo waka.
No waka.
Abalati kuni wana ingeni smile. They wanna see me in trouble, chole nina Kenny Twyla. They are praying for my downfall, kona niye melela. Sobu masubu wabatani kano buli belela. Nike nikasi ya kuopela na nisali fale. Call me Mr. Mean, nitezi kusabi sali fele. Ninzi bomu nisiye niye pilele. Happy niko shoku vimbi wakitu marite puele. Good daddy manika handsome criminal. My fans kuli na nipile fa kimina. Nike kuli fana nive nilifa kimina. Veni kakala kutumela gamina stamina.
Mwabatavela ngina kuye zande.
Jobu finish.
Baba mubali na shaina.
Na shaina.
Una na na na.
One boy didangote.
Apeani katuela baka kala kuwata wata. So kibeta na shaina. It's okay, can't you monitor your felana? Avalati kulini pile hande.
Mwavu pilo waka.
No waka. Avalati kulini pile hande.
Mwavu pilo waka.
No waka.
SHKZD. Avatabeli foni yeza hande. Avatabeli vali nani wa muipu. Fari kaze nyeza mwavu pilo waka. Too much fella baki ba jealous. Kambe kimoya ba ushimbile fai. Kono nyambe yangula ya zivabu pilo wakafana. Kono kai, aninatawa nafa. Kono kai, anipili kumina akuwona na pili sanafa.
Baba mwabatave langi na kuye zande. Baba mubali na shaina. Unananana. Apeani katuela baka kala kuwata wata. So kibeta na shaina. It's okay, can't you monitor your felana? Avalati kulini pile hande.
Mwavu pilo waka.
No waka. Avalati kulini pile hande.
Mwavu pilo waka.
No waka. Baba mwabatave langi na kuye zande. Baba mubali na shaina. Unananana. Apeani katuela baka kala kuwata wata. So kibeta na shaina. It's okay, can't you monitor your felana? Avalati kulini pile hande.
Mwavu pilo waka.
No waka. Avalati kulini pile hande.
Mwavu pilo waka.
No waka.
Yeah.
Uyazande.
Ewani kiwani.
Pali na shaina.
Jamani mufuti. Binti zeo Elvis. Mila boy.
Nakuyazande.
With strong classic fasena.
Pali na shaina.
Ino kichinyama. GYG God bless.
Soundstreammusic.org.
Rainbow Baba Shop. Yeah. Kumboni ba Elba King Machete. Yeah.